waliwo cheche alisa je moga fakingi waliwo ali wanstan sina wildens unataka bebe ni kuwe mapenzi kwangu levi na kusema na kirendo bendo kadas kizi ya maloda mbeni shena baby ya zeno waga na china we ni kuwe mapenzi bila damu wata kizi na kurendo nitafacha mawiso mapendo meni wangu weni woko tunataka weni kuwe mapenzi kila kitu wa safati kilenzi kidoma sasa nikupe mapenzi kila wako kila wako sema na kijanja sema na kijanja yeah. Akuvai soki wanta kijanja yeah. Bini wali limita diyo banda yeah. City koma ni right semi da ami right in town chima ni right in town bindo bagwan speedy body kami running town so nina fini body honey honey what's up gun chilinga puta mi body kani wani stun willinga ninja stun willinga money stun willinga majesta 3D wana ready stun chudina puti body honey sega wali stun willinga mwana wembalo chukupa muminisa harisa kanda di sheni mani padi gana willinga kuna chugana bakuwe chugana bindo mama gala city body fini kuna metela dani body son sininga so tuji dan willinga ninsanga bakuwe mapenza willinga chugana baby ni kuwe lenzo jina mina rinzo nalinga linga rinzo winga pipa demo sapa fani minya rinzo wenataka weni kuwe mapenze kila kitu wasa machiki mrenze hede wasi madi fidi wali guda aluba chika nikirese kuwe mapenze wenataka weni kuwe mapenze kala samandi likuwe sharendo mina labi sata wata binoto beti girl nasi kwa sati nondo tachi baby na kitosu na kichenga I survive bini wata mini renda tiki chesho ni kesho na mchana ziga hivi kipana na kiranda I'm so ready no but already go let me feel about it one sucky but no money wait no get time to know jara sign to karen make it all no body people say my rent a kaka yeah it's already been a turn to kicha yeah mana de kupanga bili kupana yeah fidi fidi for the water me turn on herbs when I talk to when you cool mapenze kila kitu wa samaki kirenzo asoni vibes at the water binano vana vejo bachinanga gaveno cheche katisa siku umapenze che umapenze unataka weni kuwe mapenzi binadamu binadamu wakuwisha renza cheche
Jaza on beat.